tadda manager by the way leer kore ha Somalia meelo inka amni failiya kumid atak gaar ahaan koonfurt Soomaali ee sida dadkii aan u horeeyay wada sheegayna way la dareemay kore in magaalada ee isu socodka hamiinki iyo maalintii dad ee fursadaha oo wala kidil kor maadaama yaraadeen in dadka kalsoonaha kanagti ee aan maal moogi dhaway way ki jiray dad oo daraasad la soo biyay bay dhaw su'aal amniga ku seenay ki jiray su'aalo inka failayn oo dadka si positive aan ku jawaabayn su'aalo amniga hayn markii la lambar bar dhiga adeegyada iyo wala kale oo maamulka biyo mise bulshada aan baahanta boqolkiiba boqol way hayn su'aalo amniga inkastoo kuna ka salaysanayn toban ka xafadood oo wal ku baahsan lan galna dadka jawaabtis dhiibana dadka shacabka ah idu roog yahayn weliba marka wal oo la daboolo korme ee laakiin aan wayn aragne ee November lamada kunta mise didiya way dhaw toos in kooyan goreyta amara roogi lan oo maxkamad xukunti oo la dili hal qof oo way aragay ee daraawal hay baabuurka ismiidaaminta haysa la in sheegay anti kale way xukumay magaalada ee habsiga la ki jaran hotel aan nagaray habsiga bay dhaw marka kalsooni doorada oo dad wili qabo koran way tahay haddii lanka aan idila balan dilan weli fursad wala ki dili koro jaran markan dadka duurka jarmay dadku belid kuroga ba ki dili koran haddii oo wili bixi leedan kala guurka siyaasadaha isbeddelka Soomaaliya xiliyada dadkan ka badan li dilow Soomaaliya inta daraasada amniga la soo bi oo aan akhri aan arag marka garsoorna way magacaawi ee weli muujiyay ana waxyaabaha xaqad kelin geliye marka ee fikrada dadka isweydiyaan jiraan oo ay doorashooyinku la fadahay in la ku gudubo ee mana baligi socodilay socodana lankii la fadawn hordaad kelin raasiyo markaas ku badalay garsoorka shaqeey yaa la ku fadahay waay lan fuli waysi luuqa aragii oo dad la ka qisaasow TV baladweyne aragii way dhaw waxyaabaha ku gudubantay in dad dambiilaalka ee oo maxkamadda xukunti la dili way dadka introgan in sheegan badan taas dilan helna way waay amniga weli lugmugsi waayo amni in nabad jalayn nabad way leeray in meel aad fadaas aad mar kort walna kii dhig koran laakiin amni way waa in niyad ahaan aad kalsooni aan hela in aad badbaado kort marka hadib oo maxkamadda lan xukumaana oo gacan ku dhiglee kalsoonidaas ma laa kor iniga tawbarad way la hoosayeen in oo gudoomiyalka caafimaad si fayl in shaqeyn ee maamulka degmada Kirmen boolis Kirmen isbeddelka kooyada kooyan idan raasina taasay wili way gabay marka habka information ka warbixinada lan wad wadaaga bulshada iyo dawladda ee meelo lan mara warbixinadaas in la tayay taliye tawbarka ciidanka naftiyo hab dhaqanka bulshada aan la dhaqmayn hadda markii lan la qobada way argaasay qaab oo way dhaqamay askariga si oo yaani rightiska ama xuquuqda lanka lay oo lihirow way ka alaasayaan askarigi inay wal xakameeyaan in jarno kale markii oo dad goobadan mis markii oo dad baareen kisto hab dhaqankaasi inay askar tawbardas inigaas lagu dhisa eedan kale saas oo kale male booliska iyo maamulka gobolka qoona male afayeen.